Ngofikanga ngitolundi Intombi wela kithi sayishele mfuleni Ngofikanga ngitolundi Intombi wela kithi sayishele mfuleni Yeyo lundi okwaba njani Akaze kushintshe lutho sizadla ngolizana Yeyo lundi okwaba njani Akaze kushintshe lutho sashele mfuleni Ngofikanga ngitolundi
Yeah, you're looking at that old man. I got some shit to do, just I should let you come in.